nda ekkitinol cappanɗe joweeɗiɗi e joweego gaynaako boɗɗo yuhanna sappo. Assalamu aleykum mon soobiraaɓe heɗitooɓe, min kofni on be innde Allah jawmu salaama giɗɗo koo moye faama e ɗo o dow laawol goonga kuungol o maɓɓiti e o heɓa salaama gownduka be maako haa foroy. Min ceerake gartuki amin hannde nga waddangon siriya mon ka laawol goongaaku. Her ekkitinol men caaliingol, on nanɓe ko Iisaa wi'i ko tammi tawugo ɗum fuu, ngam o anndini fukarɓe sey o maaya haa Wurosaliima, nden o ummititto nyalaade tataɓre digam ko arti. O famtiniɓe no mo wari nder duuniyaaru ndu ngam o rufa ƴiiƴam maako ban layhaari ittandi hakke. Haa fahin en darɓe boo no jawmiraawo Iisaa wangiri nder teddungal muuɗum yaake nde o ɗon no dow hooseere be fukaraaɓe maako tato. Yeeso maako yayni no ban naange, nden limce maako danwi ban leelewal. Ndaa ni kadi teddungal Allah ceniiɗo gonnongal her Iisaa boo wangiri. Hannde en tokkitinan janngugol injiila ceniika ngam ndaaren ban noyi Iisaa nanndiniri tokkiiɓe ɗum be baaliiɗi cooyataa koo ɗume. Kanjum waɗi ekkitinol hannde ewnete gaynaako boɗɗo. En darɓe nder binndi annabo'en, Allah ceniiɗo nanndini ko ɗuuɗi ɓiɓɓe Aadama be baali eerɗi ɗi ngalaa gaynaako. Kanjum laati daliila neldango'en kisnowo ngam ɗowugo ummatooje nder laawol salaama, nden ngam o hisna en diga juuɗe cheydan, hakke, waade e yiite jahannama. On anndi gaynaako boɗɗo mo Allah ceniiɗo neldani ɓiɓɓe Aadama na? To on anndaamo, min ɗo ewno on ngam keɗitooɗon be hakkilo ko winda nder linjiila Yuhanna haa fasluwol sappo. Nyannde feere Iisaa wi'i Yahudu'en, miɗon wi'a on be goonga, koo moye mo nastiray waalde baali be dammugal, ammaa o wa'i mahol o nasti kanko woni gujjo jaɓtoowo, ammaa mo nastiri dammugal kanko woni gaynaako baali. Yeesu wolwani ɓe balndol ngol, ammaa ɓe paamay dow ɗume o wolwani ɓe. Yeesu tokki wi'ugo, miɗon wi'a on be goonga, min woni dammugal waalde baali, min woni dammugal, koo moye nastiri be am hisan. O heɓan nastugo e wurtaago, o heɓan nyamdu boo. Gujjo ɗon wara nga wujjugo e wonnugo tan. Min mi wari ngam haa yimɓe keɓa ngeendam, ɓe keɓaɗam be feesaare. Min woni gaynaako boɗɗo, gaynaako boɗɗo ɗon hokka yonki muuɗum ngam baali mum. Ammaa duroowo ngam ngeenaari, mo maray baali, o laataaki gaynaako goongaajo. To o yi'i saafaandu ɗon wara, o doggan o acca baali, nden saafaandu hippoto baali sankita ɗi. O doggan ngam o duroowo haa o heɓa ngeenaari tan, walaa ko yaali mo be baali. Min woni gaynaako boɗɗo, mi anndi baali am boo anndi yam, bana no baabiraawo anndiri yam, bana non min boo mi anndiri mo. Mi hokkan yonki am ngam baali am, baabiraawo yiɗi yam ngam mi hokkan yonki am haa mi hoositaki fahin. Walaa mo hoosata yonki am, mi hokkanki be anniy am. Mi woodi baawɗe hokkugo ki, mi woodi baawɗe hoositugo ki boo. Bana non kuuranmi be umroore baabiraawo am. Ngam daliila bolle ɗe, Yahudu'en luuri fahin hakkunde muuɗum'en. Ɗuuɗɓe maɓɓe mbi'i, o woodi ginnawol, o paataaɗo, ngam ɗume on nananta mo? Woɗɓe feere mbi'i, marɗo ginnawol wolwataa bana ni, kadi ginnawol wumtinan gite wumɓe na? Yahudu'en taari mo mbi'i, haa ndey ittataa saklere amin? To laatake an woni Almasiihu, wi'imin ɗum be laɗɗum. Yeesu jaabi ɓe, mi wi'i on ɗum diga ɓoyma, ammaa on nuɗɗinayyam. Kuuɗe ɗe mi huwi be baawɗe baabiraawo am ɗon ceedanoyam, ammaa on nuɗɗinta, ngam on laataaki nder baali am. Baali am ɗon nana sawtu am, mi anndi ɗi, ɗi ɗon tokkoyam. Mi hokkan ɗi ngeendam nduumiiɗam, ɗi maayataa sam. Walaa mo jaɓtata ɗi haa junngo am. Baabiraawo mo hokkiyam ɗi ɓuri koo ɗume fuu manngu, walaa mo jaɓtata ɗi haa junngo baabiraawo am. Min e baabiraawo min gootum. yahudu en ko ikae fahin ngam be pidamo. Amma Yesu wiibe, mi huwi kude botte dudde yeso modon be bawde babirawo am. Ngam kugal ngale nder maje on gidi fidugo yam be kae. Yahudu en jabi, min gida fidugo ma be kae ngam dalila kude botte. Amma ngam a wolwi kalluka do Allah. An aneddo, amma a yidi wadugo hore maada Allah. Yesu jabi be, dum binda dum der taureta modon. Allah wi'i, onon, on doan tebe. En andi ko deftere wi'i so tintake. Allah ewni nanbe walde majum, be doan tebe. Amma min, Allah subiyam, neliyam ha duniyaru. Noi on baurata wi'ugo midon wolwa kalluka do Allah, gam mi wi'i mi bito Allah. Toko mi huwi lata ki kude babirawam, den kam tanu inedam. Amma to dum kude mako fakat, koto on inayam min nuinele kude am, gam hawon pamta babirawo donder ammin bomi donder babirawo. Be dapi nangugo mo fahin, amma o hisi jure mate. Endaro to hado setta gam linshitugo ko janguden jonta. On nande ko isawi yahudu enna, de wakati ketanado en he ata ngam famtin go be tokkindirki bolide de Isa wolwi fu fotti ndaroden do inde didi de Isa hutiniri nder fasluwol ngol ngam wolwan go hore mako on nanbe inde de kadina kanje ngonete dammugal bali e gainako boddo en darino tawon bawonde Isa nandini bibbe adama ban bali dingala gainako o wi'i mobre min woni dammugal komoy nastiri be am hisan ngam dume Isa noddi hore mum dammugal bali o nodditi inde nde ngam yakere man waynaabe donno mbada balde be licce gie malla be tarna kae balde de ngodino dammugal gotal tan ngal tokke fu chalorto asirato wadi to bali fu nastidi nder walde gaina ko waloto her dammugal walde ngam ainugo bali mudum banani kadi hidde safandu yottodi ngam du fadda seito du salake do gaina ko bali do chaka dammugal gaina ko wawi fartugo safandu banani kadi gaina ko lata keno dammugal bali be hore mudum en pami kadi to ni Isa woni dammugal walde den kam hidde ko ngarten en wotu bender tokkere Allah chenido, seito en tokkora kebe lawol Isa. Giddo hisugo tuforgol sedan, yangada iwando diga hakke, e bawde wade seisa lorobe dammugal Isa, ngam kamko tan woni doko o hakke jongendam dumidam. Nung kanjum lati ko bindi andinta darananum Isa, bi Mariama todidon bia. Hama ko tan kebeten kisnam. Ngam wala goddo fere ha duniyaru sam mo Allah hokki bawde ha en keba hisrugo be mudum on do ciftora ko janguden darandum annabi nuhu e ilam tufane na wadi dammude noy Allah umri nuhu wada her kombe wal tammingal latago doggitirde ben yidbe hisugo yangada ilam fu dammugal gotal tan habarwol belngol gol Allah ngam yimbe zamanu nuhu pad woni no giddo hisnugo hore mum kita Allah chenido sey nastira hedi dammugal kombe war gotal tan nden on musaloraki hedi dammugal ngal halkan nonnon bo ko larani nyande kita bindi chenidi ngondini no Allah chenido mabbitudo dammugal gotal tan ngam kisndam bibbe adama almasihu be hore mum lati dammugal jarangal hangendam dumidam ngam Isa wi min woni dammugal ko moy nastiri be am hisan midon wi'a on be gonga ko moy mo nastirai walde bali be dammugal amma wa'i mahol o nasti kanko woni gujjo jatto jonta endaro inde didawre nde Isa hokki hore mum der fasdu won gol wato o noddi hore mako gainako boddo ko woni non kam o latake gainako boddo ngam o yidi en nden bo o hokki yonki mako ngam meden ayya e gainako boddo annabi Dawuda windi dow haala maako nder jabura ha faslu wonno gas e tati. Jawmiraawo woni gaynaako am, mi soyata ko ɗume. O siwtintam ha gaynaaka kecca, o yaratam ha foftirde bange ndiyam. Oɗo sembidina yonki am, oɗo ɗowammi dow laawol darnugol ngam o kolniiɗo. Ko to mi nasti waadiwol waade bo mi hulata sarru sam, ngam an ya jawmiraawo aɗon wondi be am. Sawru ma e wandayre ma de'itintam. A nyamnatam nyamdu woondu welndu, konne en am fuu ngi'an ɗum. A wujan hoore am be nebbam ɓurɗam, a hebbinan jardugel am haa rufa. Hayru e mo'ere ɗoftatam balɗe am fuu, mi heɓan jooɗaago nder suudu ma haa foroy. Nda ko Dawuda windi nder jabura haala salama, seyo e hoolaare mo mari hedi gaynaako maako boɗɗo jawmiraawo Allah. Jonta haani paamen almasihu o wonete gaynaako boɗɗo mo Dawuda wolwananno, ngam maajum Iisa waawino wi'ugo min woni gaynaako boɗɗo. Gaynaako boɗɗo ɗon hokka yonki muɗum ngam baali mum, e min e baabiraawo min gootum. Amma yaake nde Iisa andini kanko be Allah ceniiɗo, ɓe sawaa'un malla maa ɓe wootuɓe, en ndaari yahudu'en koocikaa'e ngam piɗa mo. Ɓe mbaawayno jaɓugo Iisa laati jawmiraawo Allah nder ɓanndu neɗɗo. Nden ko ɓuri haydingo haa warugo hannde, ɓurna ɓiɓɓe Aadama ɗon ngedda bolle Iisa ɗe, ngam ɓe numa wi'uki Iisa o laati go'o be Allah baabiraawo. Kanjum maajum ɓe ɗo koocitira ɗum ban woodi Allah en ɗiɗo. Amma na banani ɗum laatori, bindi ɗon mbiyano, nan ummatoore Israa'iila, jawmiraawo woni Allah meɗen, jawmiraawo feere muɗum. Woodi Allah gooto tan, amma nden boo ɗum haɗay Allah bawɗo wangugo dow lesdi bana neɗɗo. En pondu tindingo ɗum numee dow naange, wulange duuniyaaru men e nden hokkange ndu jayngol. Waɗi naange noy Allah tagi? Nge woote tan o tagi, haa toy nge woni? Nge laati daayiinge be lesdi haa nder hawa. Amma haɗata en maatugo nge haa lesɗo digam laaci maage. En pat en ɗon anndi naange e laaci muɗum laati hunde woore. Nonnon bo wolde Allah ɗon wi'a Allah e almasihu ɓe laati go'o. Allah ceniiɗo ɗon bana naange daayiinge e huɓɓoyeenge goɗɗo waawata yottaago. Amma Iisa laati ban laaci naange ɗi maateten dow duuniya, ngam o wari dow duuniyaaru nden o annditini wooɗeende Allah ceniiɗo tedduɗo gonɗo haa asama. Iisa laati gaynaako boɗɗo iwɗo haa asama, koocuɗo ɓanndu neɗɗo jooɗiiɗo nder duuniyaaru, maayuɗo e ummitiiɗo ngam sottugo ɓiɓɓe Aadama digam naaroore hakke. Ngam maajum Iisa almasihu wi'i, gaynaako boɗɗo ɗon hokka yonki muɗum ngam baali mum. Min woni gaynaako boɗɗo, mi hokkan yonki am ngam baali am. Walaa mo hoosata yonki am, mi hokkanki be anniya am. En nani haa fahinta Iisa ɗo fillo hokkugo yonki muɗum ngam o rufa ƴiiƴam maako mbattudi hakke ɓiɓɓe Aadama, keɓa kisa kiita kaandankaɓe daliila hakke maɓɓe. Goonga fakat Iisa woni gaynaako boɗɗo, ngam o yiɗi en haa yotti o hokki yonki maako daliila men. Nden o ummitake boo diga maayɓe, e o ɗon hokka ngeendam nduumiiɗam haa kala ɓen nuɗɗinɓe nder innde maako. Onon heɗitooɓe hannde, on tokkiiɓe gaynaako boɗɗo na, malla goɗɗo feere ɗowtanii ɗon? Hidde ko cenndiren, en keɗitoo fahinde woore ko jawmiraawo Iisa wi'ii. Miɗon wi'a on be goonga, min woni dammugal, koo moye naftiri be am hisan. Miɗon wi'a on be goonga, koo moye mo naftiray waalde baali be dammugal, amma o wa'i mahol, o nasti kanko woni gujjo jaktoowo. Min woni gaynaako boɗɗo, gaynaako boɗɗo ɗon hokka yonki muɗum ngam baali mum. Amma duroowo ngam ngeenaari, mo maray baali o laataaki gaynaako goongaajo. To o yi'i saafaandu ɗon wara, o doggan o acca baali. Min woni gaynaako boɗɗo, bali am don nana sautu am, mi andidi, di don tokoyam. Mi hokkan ingendam dumidam, di mayata sam, walamu japtata di hajungu am. Amin. Min getti on be watan go amin hakkilo, e min do ewno on gam kauten her siriyan gotka gam tokkitin go jangde men der linjila ha pamin, bana noy Isa andiniri endam Allah cenido mari hedi bibbe Adama. Min gidi andon bo, ekkitinol ji tokkindir didi don tawe do kaset. To on mari haje hebugo kaset man, on bawan windan gomin den min bi'an on noy kaset man nastirta on jude. Mallamato on chubi bindi cheni di tapadi do buli, on bawi windan gomin, den min neldan on goti. Nda her tawraton min, lawol gongaku, bepe karantrua marwa kamerun. Midon lornitarum, lawol gongaku, bepe karantrua marwa kamerun. Alla barki dina on, den kakilane be botum ko Isa andini, min woni dammugal. Komo inastiri be am hisan. Min woni gainako botlo. Gainako botlo on hokka yonki mudum gambali mum.